Welcome to the Music Surgery.
There is no other God powerful like you. The King of Kings is you. Si mwabudu mwingine. There is no other God powerful like you. The King of Kings is you. Si mwabudu mwingine. Hakuna tena mwingine mwenye mamlaka kama we. Falme wa wafalme ni wewe. Si mwabudu mwingine. Baba, nishike mkono, ukae na mimi. Usiponishika mkono, tabaki na nani? Nikitembea nawe Yesu, nitakuwa salama. Mkono wako utanivusha. Nikiwa ndani ya Yesu, sipo kama wengine, sipo kama wengine. Unanifanya wa tofauti.
Nikitembea nawe Yesu, nitakuwa salama.
Asante Baba,
yeah.
Asante Baba,
yeah. Yesu,
asante Baba, asante Baba,
yeah.
Asante Baba,
yeah.
Yesu, asante Baba. Nikitafakari njia zangu, nikitazama mapito yangu, nakuona wewe Baba, nakuona wewe. Nikitafakari maisha yangu, nikitazama mapito yangu, nakuona wewe Baba, nakuona wewe. Nilidhalaulika sana, sikukubalika,
oh sana,
nilisaulika, lakini we ulinikumbuka. Sina neno, uwepo ni mwako. Mimi nasikia raha, sina neno. Asante Baba, asante Baba,
Yesu, asante Baba.
The Mixing Doctor.